Downloaded from ilovezedmusic.com.
It's the kids, baby.
Ni leo acha tu ni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza, na leo tena waiteni paparazi, warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, kumenaya na baby. Oh, nemuna kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mengi dunia. Na mistressi siwezi, oh siwezi.
Bora ni njoni, maisha mafupi ni simple.
Mama yangu, kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh,
kilichoponza fala kujiona simba, kumbe swala kasama kwenye penzi uchwara, badala kusaka miamala.
Ayo, toka ndeti pesa sana pendeza, na tena na enjoy na wanangu maombo.
Wakamti na soma na kamwili kana nona, we mwenyewe si unaona yani.
Aina sema bora,
bora ni njoni, maisha mafupi ni simple.
Slicer.